Titty body.
Rico.
Kuva damitima jakaluba. Sebo tetuma gana vitengo. Mbumi bala mukuba. Wemukubo no chikwako. Chitufu tetulina vya kola. Na yeka jetufunyize mikongo. Sebo tetuwa pipira. Tuwarinda COVID ya soka kwewo. Kajiweyo jetu kama jemuwa mugenda uni. Ngate tulimu lockdown. Choka buwana neka fiu. Nganawo mamunju. Sokati DJ. Musaja kendeza sound. Yere kaningize. The police must keep you around. Hey, nawe DJ. Musaja kendeza sound. Yere kaningize. The police is ever around. Mwana ahaha. Sika kusina. Tetugenda soka kufamuchi. Mwela mkusina. Na 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 na. Sebo ahaha. Sika kusina. Tetugenda soka kufamuchi. Mwela mpate. Na 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 na. Kati yo sisi tusaba yeyo kusantaiza. Mutongere yo santaiza. Mutufunile santaiza. Ewa keno tukube pate. Kamu meti mwatu subiza zi face mask. Mutufunile ku face mask. Mutuongele face mask. Mumayumba fatukube pate. Zaba da gamba ku distance. Hey, social distance. Twe we distance. Mumayumba tukube pate. Kwe kativa dete zatika fiu. Ketu sange fe mnyumba. Baku sange kwe mbala. Weba kwata baku karie. Hey, zaba da gamba karatini. Mututake fe mnyumba. Naku kumi nanya. Wezi kwa kwa mutu kulie. Kajiweo chotu kamba jemuma mvenda uni. Ngate tulimu lockdown. Jetu melela muka fiu. Hey, nganawo wa mutu. Sokati DJ. Nagambye kendeza sound. Yere kaningize. The police must be around. Nawe DJ. Musaja kendeza sound. Yere kaningize. The police is ever around. Mwana ahaha. Sika kusina. Tetugenda soka kufamuchi. Mwela mkusina. Na 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 na. Sebo ahaha. Sika kusina. Tetugenda soka kufamuchi. Mwela mpate. Na 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 na.
AP3Jaja.com.